ɛbrɛ ni onua ɛbrɛ aso sɛ obetie nkwa asɛm wɔn adi asɛ ɔbɛfo bi ɔbɛn wɔ na wɔase wɔn sɛ nkwa asɛm ɛbrɛ du ɛyɛ mosomfo Akwa Hayford ɛna ɛne mu bɛkyɛ asɛm yi asɛm yi fi Lifeword Media Ministry ɛhɔ ɛna aba wɔn nkyɛn ɛdi deɛ mu mɛsrɛ sɛ yɛmmɔ mpae ɔnokwafo ne wɔn awurade mada wase sɛ mpo ɛnɛ wɔde adom yɛn ɔmo yɛn ho ne ndɛ srɛ sɛ yɛbɛhu da foforɔ ɛti sɛ ehu yɛbɛhu nawɔtwe foforɔ bosom foforɔ ne afe foforɔ ade bienni ni ne adwene ni ne yɛn te aseɛ ni ɛberɛ a ɔma yɛayɛ kra de sɛ yɛbɛsua w'asɛm yi akɔ a so ma ne nyam nyansa ne me nimdi a makɔsua berɛ biara a me ne wo mma bɛdi nkitaho biara fade matom ho pa sɛ fam mu kasa ne tufu ne ma anidasoɔ w'asɛm ɔmbɛda w'ase Awurade Yesu Kristo din mu ɛna yɛbɔ mpae osomfo Akwa Hayford ɛna me ne ɔrekyɛ asɛm yi asɛm yi ɛfiri Lifeword Media Ministry ɛhɔ ɛna yɛde brɛ wo nkwa asɛm yi onua na me ne wo ɛrekyɛ biribi afa the righteous and unrighteous a obi a ɔyɛ tenini ne obi ɔnyɛ tenini ɛti yɛ ma deɛ yɛdi kan no mefa m'asɛm no wɔ Psalm 1 verse 1. Oka se, blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scoffer. And oka bi se nhwani onipa onanti odboyefo ogyina mu na ongyina ndeboyefo akwan so na ontena fedifo etena bia. Yehunu se enyoma no na eye miensa na wa onanti odboyefo ejine mu ese anamo adbanfo no etu no eni se ono so etu sa anamo no bi na oni so ogina wakwan mu bibi sa se enti se wo ko evangelism a na nipa bebre egu ese dwase a ebe den na betimi approach wo mu ye wo kwan a obetimi af enye ho kuto na obetimi approach wo mu be oni bebi wo mutie enti no se oni bebi wo mutie a obekọ wo fie na wabɔ mɔden ara ɛna wakye onyankopɔn asɛm na mmom ɛnyɛ berɛ no a wɔde biribi egu n'ani soɔ ebi mename ne owura bi te fie ɛna ɔni phone but ɔyɛ sɛ ɔkɔtɔ credit aba na mesɛ akwa mehu sɛ wokura phone da noa credit no kɔtɔ deɛ adɛn bibi sa na ɔ sɛ ɔkɔtɔ credit yɛgu n'ani so ei credit yɛtɔ gu yɛni so na kyerɛ sɛ ɔkɔpɛ biribi kakra na wayɛ dɛn na wɔatwa ei nti wɔn a wɔkɔ saa ati bia mu no wɔwɔ nsɛm a wɔde ka nti wei sɛ meka saa nkurɔfoɔ no ho a nka ɔkae no mehu ade korɔ but ɛsiane sɛ menyina wɔn akwan mu na menante wɔn akwan so nti ne nea ɔka no na ayɛ me biribi foforɔ me nua a wotie me ɛnɛ dɛ mpɛ sɛ me ne wokyɛ bio so yɛ sɛ deɛ toa so wɔ deɛ ɔkɔ se ɔnyina nnebɔyɛfoɔ kwan soɔ na ɔntena fɛdifoɔ tena bia wɔn a wɔyɛ nneɛma biara sɛdeɛ wɔpɛ wɔbu bra bɔne wɔn nsam ka nyɛ ɛyi wobɛkɔ baabi na ɛdin ɛda obi so ne maame din a ɔde ama no na ɔn so ɛyɛ dɛn ɛdidi foforɔ yɛde ɛde ato no so ayɛ sɛ yɛ biribi di ayɛ ka sɛ guy nim ɛwɔ hɔ but hwɛ din a yɛde ma wɔ ɔho hwɛ din a yɛde ma wɔ ɛne susua nsoasoɔ a ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛba w'abrabom bibi ameka sɛ ɛyi ɛditoɔ ɛwɔ nsusuasoɔ na san so ɛti me nua a wotie me no metoa so no metoa so wɔ nnwom ɛti baako yi mmienu ɔse na mmom n'ani gye awurade mmara ho na ɔdwene ho awia ne anadwo de wokan toka ɔse but his delight is in the law of the Lord and his law doth he meditate day and night. Ɔse na saa onipa no so obi a ɔbɛnya nhyira firi onyankopɔn nsɛm no ɛyɛ obi a n'ani gye awurade mmara ho awurade mmara sɛ ɛne twerɛsɛm no twerɛsɛm no wɔ ani gye ho onyankopɔn ka kyerɛ mose akwadaa Yesua sɛ mma mmara nsɛm yi mfiri w'anom nkɔ da dwene ho anapa awia ne anadwo na hwɛ yɛ deɛ yɛayɛ deɛ yɛayɛ mu nyinaa na ɛno na ɛbɛboa ma wakwan nyinaa esi yie wakwan ayɛ dwoodwo me nua a wotie me bible ne sɛ ɛka wobɛtu saa anammɔn wei na de berɛ biara no adwuru nyakopɔ asɛm nyakopɔ asɛm se sɛn nyakopɔ asɛm se sɛn dɛ na nyakopɔ asɛm ɛka ɛnɛ nyakopɔ asɛm no nea ɔsie ne sɛ ɔbɛdwene ho na watu mu anammɔ no wannante mu sɛdeɛ onyankopɔn asɛm no ɛdɛn ɛsitie ɛnɛ common sense na yɛ sɛ yɛde som nyankopɔn common sense ɛnɛ na adeɛ no deɛ common sense kyerɛ wo sei masa onyankopɔn tu Mose akwara Joshua fo sɛ mma mmerɛ nsɛm yi ɛmfiri w'anum ɛnkɔ da dwene ho anapa ɛwia ne anadwo wɔ Joshua chapter 1 verse 8 a woka hɔ a wobɛhu na ɛna bɛma woakɔ yɛ adwodwo adɔfo nom waka nea yɛ na akyerɛ yɛn onyankopɔn dɔ yɛn nti berɛ biara no wabɔ ɔkwan ato hɔ a mene wmmia no yɛbɛfa so a yɛbɛyɛ de yɛbɛnya nhyira nhyira ne mede ade biara meka sɛ yɛn ankasa nnipa no ɛyi ɛyɛna yɛ nnwoma mmienu ɛda hɔ a ɛsɛ nnipa ɛhwɛ ne yie ne sɛ ɛse biribi blessing ne money de bia obi twu su yɛfa nsɛn money ɛgya blessing no adedra sika tumi sa wo bade nhyira ne deɛ bɛtumi adi w'akyi nyankopɔn ka kyerɛ abraham sɛ firi wogye fie na kɔ baabi a mɛkyerɛ wo na mɛhyira wo ahu sɛ nyankopɔn hyira abraham bɛhyira isaac ɛhyira jacob ɛhyira dumienufoɔ no nyinaa israelfoɔ no nyinaa ɛna nhyira yɛn wɔ deɛ because wokɔto w'ani de ɛde kyiri israelfoɔ a onyame ma womfa nnɔma no nkɔ saa kwa sɛ promise bia onyankopɔn aka fa wɔ ho biara no ɛtumi bam ama yɛhu sɛ nyankopɔn hyira ɛda ɛso ɛyɛ dɛn ɛyɛ wɔn dea nti menua wotie menua wotie nkwansɛm bɔ mmɔden ara sɛ wo so wobɛnante onyankopɔn akwa so menua wotie mi me nua wotie mi ebio yɛmfiri aseɛ nwendwene onyankopɔn asɛm ho onyankopɔn asɛm kutoo ne bɛma yɛda nkwa na mmom ɔn'ani gye awurade mmara ho na ɔtwene ho awia ne anadwo ɛyɛ saa anɔpa a yɛn ammoa ne sɛ yɛbɛpɛ ebi a bɛyɛ minute no mpo na yɛde adwene onyankopɔn asɛm no ho no na ɛkɔ dwom a yɛantɔ adeɛ no ɛne yɛadwene ho bible no sɛ momɛ yɛanwendwene ɔkyena ho na ɔkyena no aba dwendwene yɛ ho ɛyɛ no kora yɛnipa ɛdu baabi a na wobɛsɔre no na ka prɛ yɛde ani hɔ meka ne wo ka asɛm bi kyekyeɛ obi na ameyɛ n'adom a ɔtu kwan akɔ aburokyire no na ɔwɔ adamfoɔ bi na ɔka kyerɛ sɛ mekɔ no nnwoma ɛyɛ yie a mɛkae wo nti ɔkɔɔ na ɔde sika ɛbae ɛna yɛfrɛ no sɛ akwan de si fie maa no nti akwa no ɔtena fie hɔ a ɛwɔ mma nsia nti ne mma nsia a ɔwɔ no na ɛsɛ ifie hɔ waka hɔ ankasa but edu baabi no ne fie wa pɛ sɛ ɔba no ɔka kyerɛ sɛ mɛba bɛyɛ ebi abosom nsia berɛ nti mefiri aseɛ ama wo sika na sika a mede maa no fapɛ baabi no ayɛ dɛn ɛtena ɔde sika no maɛ na da sika no bɛbɛka akoa ne nsa no na ne ba yare na ɛsɛ sika no ahye saa mprɛnsa ɛno nti da koro deɛ ɔwɔ hɔ ampɛfiri mu a ɔbaa no so mɛba na watu ɔbaa na nnipa no ɛda te fie hɔ nti deɛ ɔyɛɛ ne sɛ ɔbɔ mmɔde kɔfa apolisifoɔ ma wobɛyi ne nnwoma yɛde ɛgu abɔnten na berɛ a ɔyi ne nnwoma gu abɔnten no ankyɛ koraa ɛna na saa ɛfiriwura no nso n'adamfo ana ɔkɔ aburokyire kɔtena ne nkyɛn ɔno na ɔgyee no tena ne fie wɔntɔ nsuo da wɔntua laakye ka da ɔhwɛɛ noma no aduane dii yaa bɛyɛ mfie bɛyɛ num ne nsia akyi kɔsi sɛ ɔno nso ɔnyaa ne ho kakra a ɔnyaa baabi kɔtenae ɛti saa na saa nadafo no a nso wɔ ne nkyɛn aburokyire no na ɔte ne nkyɛn aburokyire ɔno nso aba ghana na ɔka kyerɛ sɛ menua wofie a wɔasi mepɛ sɛ meba na bɛhwɛ hɔ na ɔso wo me koraa ma mewɔ hɔ sisi a nabra ɔkyerɛkyerɛ na ɔbɛdu hɔ no na ɔte pickup mu ne bae na ɔba wobɛhuu sɛ obi nwoma gu abɔnten ma papa ni apolisifoɔ gyina na obisane sɛ adɛn na ɔso wei na na ɔtimi fie o maama ne sika mprɛnsa wayɛ dɛn wadi ɔtuɛ ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ nti na wei ne nwoma gu abɔnten saa berɛ si nsua muna ɛna ɔse na nsua mu no ɛhe na ɔne ne yɛ ne mma wɔm kɔ wokae sɛ woba amanɔne no mena mesɛ wo mo mede wo gyina hɔ ma wonya sika kora de asi dan na woba kora wo nkyɛ adɛn na woma no yɛdɛn ɛntena hɔ na bi a ɛwokɔ a wabɔ mmɔden ahwɛ no ma nnɔma bi ayɛdɛ ayɛ yie ansa na woama no afiri hɔ wode dan no hyerɛ sɛ wahwɛ asi dan na de wotu no amanamu hɔ anaa ɛna papa no ka ɔhɔ ana papa no anka hwɛ bio na ɔse yo onipa ni nkaeɛ na obi sɛ papa meba ɔdan ne ho baɛ na ɔmnim sɛ ebia ɔrekɔ koraa sɛ ɔrekɔ no akɔfa ɔba na wasan baabi ɔba no kia na adi n'akyi kia kesi ya dan ya eh mpaka mu nemo mpaka nyoma nyina eye den edigumu okọ odene ko odene ko nse bi akra ko ha dan ya man no ebi se okọ enso no so esifi a opo bi die ja no na odene enso akokotena amano ne ei okọ hoya se efi e muntinam na hora no man 120 million se the store fi ni store mu omo fa nyoma nguma na yire eh den afento ade no ntumi hwe ne nkola odofo a me ene odi san komo we amunu mu hwa no na papa no odi ba 3 days no okoye okọ abroche no odim de si ye papa no etifie ho aye djuma no etimi enye sika e de kosi ni dan bi a opese okọ ne fi ni firanse da bi tenam na menya mbai osu fama obi ma ne de entenam onua se ye nante onyakopon akwanso ne ye dwene nasam anapani ye na joa obo okwan tu bebi akwani eye de ede maye entin no se fi yakopon na hinene ne tene kani de dia ke biara wode be kan ho onua wuchie mi mim se bisa bre nyom mo den but me show crying se jina pintin na dwene onyame asam enni nipa bi echi enni nipa bi echi ebisi wunya hendera na ayede wunya 90 na ayede wunya 70 na ayede masa entin no sango foro bedi wo mechi ana enanti safi difo atra bia nemu dwo yakopon asem ho anapoyo na nyame sho so wutie nko asem ye mso mfo akwa hefold ena mde asemi Lifeword Media Ministry so ana mde bro be telephone number 0244869499 0244869499 mfo akise so kraje nkwa be kan fro description ma mfo akise so kraje nkwa na se mfo akise so kraje nkwa Kristo pia onye oyiraba ya mishrao sa ampa akaseradi Yesu famfunso ocheme ampa matewa asemye odiboneni abade ne famfunso bia cheme fawse me kraje nkwa na betema brabo na mitimi ntase mam medawa sese urade ende wetime na wajime nimse onyakopon tie na supompa de fisab ekwono abrabo ebesesa enye sede tie no na wonso wati waka kira fufuro enkwansem fi Lifeword Media Mission about bye bye.